bali chokuma nazika kazi chaka na shiso so kan madarina bakyo mezi zilezo buto waga trela vlo renge ukikana kujidepa na machrana watakuchiza mali cheku bali chokuma nazika kazi chaka na shiso so kan madarina bakyo mezi zilezo buto waga trela vlo renge ukikana kujidepa na machrana watakuchiza mali
achi baby basi wana njigul hapa kwenye biz na cheza na yo tempo lafu zogusha yo waist na venye umekamu na fanya zina venye umekamu na fanya zina doba ikigunga itatu bamba mbaya ebu zitoke usikate waya ukituche kitu komaji mbaya alafu 4-3 tumekamna ubaya wana niche kitu kisere nikitingiza kitopa nidiche kang na zingine tukisonga mambo ni wele wele dele nimeshinda nikigoza nikuna 4-3 na kadem na
eza spoiler tuche kupali chokupa nazika kazi chaka na shiso so kan madarina bakyo mezi zilezo buto waga trela vlo renge ukikana kujidepa na machrana watakuchiza mali tuche kupali chokupa nazika kazi chaka na shiso so kan madarina bakyo mezi zilezo buto waga trela vlo renge ukikana kujidepa na machrana watakuchiza mali
anakuza mabani anakuza mabani skizi ya gif au jinyurie na gif hapa naona tu mabadi matenda kila mahali wala huteko spocheza utalala
nani how are you say mbona mnaketi nataka kuona mkimen wojo muko na vibes na wapilag kikatela yoko shoto gini bamba misi skili dr ben nisha wambia mastingo tunapika so again steam zipande juko kubambi wanahamia hizi pande ukisha cheki madrinks na manyenyo kila pande kawe ni mjanja utajoradani so steam zipande juko kubambi wanahamia hizi pande ukisha cheki madrinks na manyenyo kila pande kawe ni mjanja utajoradani
kupali joku manazika kazi chaka na shiso so kan madarina bakyo mezi zilezo buto waga trela vlo renge ukikana kujidepa na machrana watakuchiza mali tuche kupali joku manazika kazi chaka na shiso so kan madarina bakyo mezi zilezo buto waga trela vlo renge ukikana kujidepa na machrana watakuchiza mali.